I want Jesus to make a queen so wild. A queen so make a key wild. I send him money on Wayagabo. I'm a nigga, a quick home. It's what I can't be a rare puppy. A queen so make a key puppy. A queen so I send up a go give him nana. Yellow, a little mere give him nana. Nem na chukwu onwela kikonga kolunu maka Jesus nwa mbebi onye nke bịara n'ụwa wee nwụọ ndagha jidere ya ekpolo ya kpurugburugbu ịmana pụtara ya n'obi eze eze nke a na-akpọ pilet. Kunu potara mu na wagba ihe ojo ulo merere olegba ni ho me aka ya di ocha lekwa no na ka nwoka di ocha
onye se mu me wo maka sta di ocha
igwe mmadu tiri mpu pogwe ya pogwe ya pogwe ya onye se biko pogwe ya anyi se gi pogwe ya. Akpọchapụla maka ọbara ya n'aka ma dị n'ọkwa n'ọbara ya gwa bụrụnụ ya ga-agba a sị m bụrụnụ ya ga-agba. Ndị agha bụ bere ya ọbụ ogwu n'isi ha wee mụba ya mụ wee sị ọkwụsị n'ịbụkwa eze nke ndị Juu mekwanụ okpu eze ka iburu ha akpụkwala ya kpụrụ 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 ya gaba na taba
chọchị.
Anyị pụsiri akwa ya wee gbaba nwa nke mmadụ ọtọ na abịa n'ofe were nnukwu ntị igwe bọgbu ya akpọrọ ọnụ ya tụ n'aka mana kpọkwa ya ebe nso ọkwa na-enwe aṅụrị maka na oche na nke mmadụ agwụrụ mgbe Jesu kụrụ n'obe ọ sịrị nna biko gbaghara ha ọ sịrị nna gbaghara ha n'ihi na amaghị ihe ha na-eme. Na mmehie nke mmadụ agwụsigo nsogbu mmadụ agwụgo ihe ịkwa akwa mmadụ agwụsigo mgbe Jesu nwere n'ofe anụ ọma jijiji wee bido akwa mgbochi oge ha mana onye ọbụla nọ ọsọ. N'ụbọchị nke atọ eluigwe wee mepee ndị mmụọzi wee wuchie wee pupu nkume dochiri n'ịya dịka ọkụ wee kunie ọka mma niile n'okunigo nye onye ekwensu kere agbụ kwere onwe gị Jizọs n'okunigo onye ihe na-esiri ike a sị na Jizọs n'okunigo.
Jesus, you're my only one.